Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɓe kabaru jamen fulfulde aljuma al ɗum woni alkamisar o acca haqqe nayyi lewru juillet jeena yamɓe sokkido studio tamani meɗen tawa e les maisons de la presse ɗo pa makko ɗo jottinonoo ɗo kabaruji ɗi yo Oumar woni gallo sikiraɓon compétitivité haalaji maɓɓe ɗi kayi guɓe ɓanɗe kaɓorde fa dentiro gonɗele wuddi leydi ndi ɓe mbi fuɓeɓe fu ɓe gara ɓe joɗɗina kaɓorde yalla jam e jeƴarane hewte le oɗo nokku. Yimɓe lettotoɓe hoorejo leydi ndi IBK suuɓi wattu joni yalla jam e deƴarano warta ley nokku o wiyama le ko ƴaɓɓino ko ɓe jiide e yimɓele yettinoɓe kabaruji ɓen. E jaran fa Niger keƴaɗ amen o Anton wattu joni o yettiki le den noddirten lakkurusu iɗum le ngallure ñame nde ndeɗo dene ko ɓuuri hewde fuu malinkoɓe gon ton hoɗum malinkoɓe gollat ton ñalawma hande o ila mande ɓe koɗɗi toon o garan famtade ɗum e journal ngal. Hollitinwide guɓe ɗiɗi ɓanɗe kaɓorɗe fa dentiro gonɗe le wuddu leydi meɗen ndi le région mofti wattu jonoɓe fuu ɓe mbi hiɓe cinñini yalla yiite nge an ngifa toon hakkunde maɓɓe le haalaji maɓɓe ɗi kayye ɓe mbi ɓe garan ɓe dokkidira juuɗe du yalla jam e teƴarana hewte le oɗo nokku fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Ana e nduɗo talkuru ɓamgol aadi wuttude ɗon e ɗon kala sifaji hippugol e bonandaji goɗɗi nder région o yalla hadde basiji hakkunde jaaliñi fanda muɗum hewtugol jam e ndenagu nder wuddu leydi ndi yalla golleji ndema e durgol mbawa kuncinede hoore e kaña dun fagol e guɓe ɓe fanda muɗum dun yo hawrintinde kala guɓe kaptoje fulɓe ɗe yalla kaldal hakkunde mabɓe e lam o e kaña kala na wawa kuncinede hoore nder région o. E wi keƴaɗo haala guɓal dana Amasagu ngal ɗo kawral latto sababu guɓe haaɓe e fulɓe mbawa dawridide batte ndenagu nder nokkuji mabɓe ɗi e kaña hadde yirwere kala guɓe ɗe ngalda fe e mabɓe. Ka balɗe tati caggal siñigol nduɗo talkuru ɓamgol aadi ɗeɗo guɓe wuddu leydi ndi e ley hippugol ngaɗangol ko ɓuri noga yo yimɓele masibinama e ley talkuru ndu nde sakkiti yaltinde fedde nations unis humaninde kala ko woni kabaru ngure lollirde OCHA holti wiide ɗiɗo basiji ɗi laati sababu temeɗe jeegomo civil en to mutti toon iwde lewru janvier yettade hannde. E wi kanko mbaranga ngasara mbowe nder mutti e segu na woodi hakke uñaji capanɗe jeɗɗo e guɓɓe e ko ɓuri uñaji temeɗe jeeno e nogayo yimɓele na jogiti allahji ngure.
Wattu joni pelle société civil en gonɗe le région mofti fa yetto jeunesse gonɗotoɓe fuu eɓe gondi wadde doni imma daraji fa ɓe dokka jamare wonde toonde hakkillaji lobbi ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum altinere ƴaɓɓinonde wakkande ɓe jiduno e journaliste en ɓe nde wattu joni ɓe mbi ɓe ƴewtoto yalla hono ko ƴaɓɓino ko fuu jamare nde hani guittirde ɗum ƴeewe yalla jam e deƴarano warta de oɗo nokku. Keɗemo kanko noddirteɗo Adam Diango o komo sifido hen do faccitago Mamadou Sama Sekou.
Ana hani mo fuf waɗa immadaraji banggal hewtagol deƴere padi fe yimɓele dawra no ɗum ɓerta tiɗuri yaade ka ɗum laato hakkika batte hewtagol jam e ndenagu fay beta ko min kulliti heƴa golleji kanko ministre humaniɗo ndenagu yo projet mo noddiri jaati nouvelle page kanɗo wadde noddago fewde kala sukaɓe andanɓe kabaru haala gonɓe eko wiyete réseau sociaux e kañe kabaruji ɗi yalla mo fuf ele immadaraji muɗum nawa hinade kala ko woni hewtagol jam e deƴere ndenno batte muɗum min kuntana hoore sifa saria mo kala sukaɓe andanɓe kabaru haala na jaɓana ɗum ndenno ɓe kokkan aadi hinade kala ko woni e nduɗo talkuru yalla noddangoji fewde e hewtagol jam na kuntina hoore fayso yo ɗum kabaru jalingol goto e mabɓe ɓe jittiraka fe hinade ɗum dina dawrude no ɗum ɓeydata tiɗuɗe yaade
aggravé la situation.
Hollitidiri fa keɓon kabaruji kon le leydi Malikaña heƴoji studio tamani ɗo mbawi ngabbude dow whatsapp mbinde studio tamani fewde oɗon numéro capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mere e go'o capanɗe joyi e jetti mere e go'o nokku noddirteɗo yoro soo ɗum nokku maɓɓe moɓe noddirton sowna hollitama wiyede ɗum woɗɗiri kuri ko yata kiloji sappo e goho yimɓele joy en kaɓorde kañi en nanni toon kerol hakkunde Malikaña e Burkina Faso wala fokke diɗli hen ka wiyama kaaki kewɗi kañi en boni toon ndeɗo nanere fuɗɗi wakkati noga e tati yamde fa ɗon yettoyi wakkati 6h bete micciteɗen wiɗle ko ƴaɓɓino kodo nokku noddirteɗo kuri lewru ƴaɓɓinon ndu jaati oɗo nokku goto nannanoma. Kanko député noddirteɗo Mohamed Ouldou Metali wattu joni o wi wala fuu ko o faami ko leydi Faransi ndi joƴƴini inde makko le yuɓɓo inde koɓe noddir liste noir le fedde conseil de sécurité yalla jukkojan gaɗa fewde e makko. Holliti wiide yimɓele nayo woɓɓe cifaɓe dow hen ɓeydu wala fuu ko nangata hoore ko Faransi holliti dow hen ñalawma hannde ɗo o wi wala fuu koɓe golli dow hen du ko hani sakkade kaldude kawral ngal no hani ƴeggirde le leydi meɗen ndi keɗɗemo komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Diko.
Il s'agit de l'application
l'organisation de l'accord ni moi ni
le corangal wana mi wana hono yimbe indabe be fay goto falaken ana hani ko andane do monfu dari e fandamu min yo lesse sa ngomi goddo yo general mak jokien julaji goto heddi be yo modibabe so gonga jati kami e hore kam anda jati fey hono fu ne meldi dun mi huila ma jati sabe ko fete fanda gam ganon fawarde heddi heddi be yoro de watere barkan nangi no dun o yoppitama wadde o habi ke mayre fa o lati hen gendarme li makko mi anda hotofu o latori hedode bangal falagul julabe halum e haltebe mi do landa o horem e dokkadi fayde watere sorube mabbe kaborde de mi horam anda fu ko gollumi fami falo e latagol kawrangal mi do sappa sabede ile pudode mi no horen fawarde yimbe indabe be men tarike maliwana e margal mi anda fu ko sabani men sapirede ni mi horam wala fu ko pammi
hen
wattu jonobe horejo leedi suubi yalla jam e deggalan hewte len nokko hollita wiide ben jiide yimbe yottinobe kabaruji be faabe gol kollita dum ko haani latade golleji mabbe leedi do imma daraji le on do wattu goto duube kali be bihi be ngaran fiddo hen dabareje la tidalaji ko leedi malindi dum hebene jogola kedem ko kono dotte baba akib haydara yo goto ciro hakkun be leedi dum nuddete mediateur de la republique le leedi meden di ko sifido hen do facci tan Ousmane Diko
le terme anani
kalden e balede fu gella mi de anda ko ben do mi fa golle gadete do ana wade lilaba ka kaldangal hana jibede dum sabi fedde jo inama humani do lalinde dum so bato ana wade an hani dum dalini pati jennundire pati kalen ko boni bi be leydi ndi fu ana hani warde sabe yu kabaru
leydi
on kebi famu yo dum mumini sende bu non wattu jono iwan fale leydi me de ndin jaren dende nuddersen lakuru su idum le ngalure nyamaynde le leydi niger ndedo dende hollitawed balli kobe temer kany en ngoni ton be koddi ton ko boyi ilamande be koddi ton golleji hedbe gonde gollule o do nokku fa kebe famtaade ngare kede ko Ousmane Diko e mumini sende pe on yendo hen
isal soma
eden le boli lakuru su nokku gondo akonde ngal re nyame de hande burde fu boyde ende e arane ngalure nyame e wi inde andite en malinkobe arande yo tonkoduno ile 1940 watu jori amani president niger arano hamidou konate inde andite goto la kurusu ko sefikel den dum
seri jabate e burama jabate yo yibe ardibe jodade la kurusu den tawi nokku o yo ladde non banizu munu yo quartier arando la kurusu jokki hen gorko mawdo menna zumana konate kanyi lasana konate garbe jodani
la kuruska eden kawraton e jamma jobalin kobe kewde wombe le golirde kewde du jagatobe pasobe fawarde nyo fu anahen amidu konate gote ben on ko sefikel den dun
jamumun la kurusu
yetto de gondi do arandi yo jabate konate balo kulibali kuyate jeddo balla yo traure en bibali di mali anan kewi jaralan kobe kanyi goddi an dum ko andu jago jotti ni be hew golleji kewi joni atawan jago to be yoka be yuppi dun golle kuddu be ngadata joni yoka be yu tayer
Mamadou Diarra yo malinko goto barka na nyongo e wi makko malinkobe ana ngoni gala kursuga ana pocendiri du e yimbe Niger teddimbe dum ben
je me sens bien
du welto Niger kono don mi e yi ele Niger ana ngondi gira be annonna be andi leydi mali ni yota mi den
ko ta asati kante ke yado studio tamane ile nyame hebani en
fa yottole jetti lewru juendu odo bay hedade hejo jami iwroji leledi Niger to sabide kanko nelada me o moton wattu juno do hejindiral fondation irondel studio tamane kanyi studio kalangu kanyi gondi e gollidinde holitinde fi gol basket leledi meden dile adnar ndufu suka mali be ngala dubi sappo e janay be kebi ngalu sabide be jehi demi final be kawi leedi no derte nouvelle zelandi be gatti ben baddi chapande jeddi ben kebi baddi chapande jeegom e didi mali won leedi wotri afriki heddini len dedo yambere
studio tamani yo fa ballamu leedi suede danmark suisse e fedde leedi europe
sigrab ngen jayolo ne lay kere duuji to en puddiran do banamba do ko yata droobe chapanta ton kany en gondi be netton ande wattu jono marobe dabaji yella be keba ton nafa e ko sam mabbe dama kebata ton dan kany e margol dabaji le o do nokku gondo le region kuli koro gondube lanade o do golle fedde no dirti ina bel wonde tonde heje mabbe humini ngo habude e talka ko le neful sahel ngel se guru dan gardam faado sigaso do nyaloma kejenaado wattu jono botuji mabbe gondi wadde ton imma daraji fa famina jamaade kutteji ko tongi e golleji gondude golle ton nyaloma hande hono jagiraade sukabe roobe worni torbe geelon be kan habirde di do golleji le majjunbe bi hi wajib tan sina wotnaabe wonbe ton be du gaddo hen imma daraji le di do golli jana keba janga ton lanni be o do botu yo fedde sukabe wotnaabe wonbe ton be sekrab do katel betande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade heedu jamme ka faande kedde hedaade honno andir onno do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam
sido tamani